Hapa ni majing, majong wa vela. Hapa ni majing, bega short tukienda. Hapa ni majing, majong wa vela. Hapa ni majing, bega short tukienda. Hapa ni majing, majong wa vela. Hapa ni majing, bega short tukienda. Hapa ni majing, jong jong vela.
Ini noma sana, ini deadly.
Dead, dead man, dead, dead man, dead, dead man.
Ini noma sana, ini deadly.
Serikali bado deadly. Madem wana kafiti to lovely. Najua mewashika misi mkadli. Madly wana fall in love to me adli. Sadly na wachokesha to me badly. Nimewashika kaafande. Kambie base kaje kanikande.
Kauna dem shika sugar mami. Aka kana dona nikamlami. Kana kam sana kamo kami. Kame chungwa fiti flat tummy.
Kiki mikiki ka slim kama kiki. Kako tuke jani kapenda gitu makiki. Ka fiti ka pretty na bado ni ka freaky. Ka ite wangare kana penda panda mete.
Dead, dead man. Dead, dead man. Dead, dead man.
Ini noma sana, ini deadly.
Dead, dead man. Dead, dead man.
Ini noma sana, ini deadly.
Ini noma sana, ini deadly.
Hapa ni majing, majong, mavela. Hapa ni majing, bigger shot, tukienda.
Leo ni kunoma na wapita na mabugati.
Station ni noma na sumbua kama puberty.
Super ni fresh, amefungua kama mukati.
Bora ni kamupia na kapiga tuna liberty.
Bad man straight no diddy. Ule daddy baby wako ameti. Bogi yogi minjo topi committee. Genge tone up a tone skia blueprint.
Shred na chafua tagadhia. Aroma ya kiroma na kirea. Tuna superduba unashiku na kifafa. Kizaza na hinya kisasa. Na ingia ndani ka window cell.
Dead, deadly. Dead, deadly. Dead, deadly. Dead, deadly.
Ini noma sana, ini deadly.
Dead, deadly. Dead, deadly.
Ini noma sana, ini deadly.
Ini noma sana, ini deadly.
Hapa ni majing, majong, mavela. Hapa ni majing, bigger show tukienda. Hapa ni majing, majong, mavela. Hapa ni majing,